ngesikhathi sopolitiki bengazi bagxumele kuyiphi ipolisi ebekwe esithebeni noma ethini. Imvamisa bawele kuyicabangeleni bona, hayi njalo, kodwa imvamisa. Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. NginguSibonelo BT wakangema, ongomlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Kungani kuyicabangela wena ngokukhala kahle kuwe? Yingoba iningi lethu singeneshi ekuyicabangeni thina kuphela. Uma kushawa inqubo entsha nguhulumeni omusha, into yokuqala esiyibuza yona ngethi, ingiphatheleni mina, ichazani kimi, izoba namthelela muni kimi, enkulekweni yami, ezezimali zami, nempilo yami. Ukuseka kuyicabangela wena kungenza uwine ukhetho, kodwa imvamisa kuholela kwinqubo embi. Futhi lokhu kuyiqiniso nakwethu impilo, yebo, sihlabeka umxhwele ngathi siqu, ekugcineni ongasizi kwathina. Nanawe, sidinga uqiniseka kunokudla okwanele etafuleni lethu, uphahla ekhanda lethu, imindeni yethu iphephile, nokuthi iy'ngane zethu zisendleleni eyiyo, njalo njalo. Akusikho ukuthi yinto le encane, kodwa ngiyakutshela uma kwenje kwadlula kulokho okucabanga kweyidingo zokuphila ey'seqhulwini, basic, kusuke sengena ukufuna kunokudingekile. Ngifuna lokhu, ngifuna lokhuya, ngifuna lowa mtofontofo, ngifuna leya moto, lowa muzi, leya device, njalo njalo. Futhi lokho masisha kwenza ukuthi kubaleke kusithele iy'dingo zabanye abantu abazungezile abanazo. Akwenzi njalo? Bese kuyisikhathi sokufunda lesi. Isaiah 1 verse 17. Fundani ukwenza okuhle, nifuna ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele iy'ntandane, nimele umfelokazi. Hlobo sami, kunabantu eduze kwethu kwamnawe abadinga usizo lwethu kakhulu. Kwesinye isikhathi akuyona into enkulu ukuba nje ngowenza okuhle kubo. Ngisho lokho kungabiza ukweqa kuyifunelo kwethu inqobo nje uma kuya ngoba kuzoguqula impilo yalo muntu. Kwesinye isikhathi kuphoqa ukuba sibhunkule, sisukume, sime qinqo. Hlobo sami, ungavumi ukuba ngugombela kwesakho uze uxoshe ngisho isihe sokuqalaza abanye abantu enhlizweni yakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.